obulamu bwo bwe businga byona kebenga fulemu yo eringene yange sekyawa lwa bulema ndinakyo ne mukama nkwesa bikulu sekyawa lwa bulema ndinakyo ze mukama nkwesa binene nasoka nene walulanga nga nkoma waka muluja kejibe mikolo oba kucakala tebantwala nga bagenda ne bandekawo ngoyo talina lugendo olukwekwekyawanga nayo omutima gunga mbaguma bameka boola byabalema abakola ebiremya abalamu wayite meka ntuse Kampala ntyatidde embeera omusamaliya gwe nasookerako okulaba moti wambuuza kyendi namwanukula nampa omukono nze kakati njoga tambula mawanga mbuulira kigambo nabaleka wala wala manya bulamu bwo bwe businga byona kebenga fulemu yo eringene yange sekyawa lwa bulema ndinakyo ne mukama nkwesa bikulu sekyawa lwa bulema ndinakyo ze mukama nkwesa binene wanire eddembe ly'abalema abatesobola egwanga lifiirwa nga tebalina bugaali bubatambuza songa bangi bayiiya ebyomuwendo nga n'omusolo baguwa kale w'omusango omutwalangako wabawa kagaali omusindikako ebyokulya ebyo mubawengako ate mubawerere tulyoke tuyite ebigezo bya mukama manya bulamu bwo bwe businga byona kebenga fulemu yo eringene yange sekyawa lwa bulema ndinakyo ne mukama nkwesa bikulu sekyawa lwa bulema ndinakyo ze mukama nkwesa binene
komi okwekuuta gezako be mulema nga nze oba mubyanga mukama omuti ebikutulugunya tebirina buyinza bikutunya kubanga mbu mutima gwo teri katonda
era niwe bonabona awatali katonda teri asa naye gwe woli mutegeera n'ebikulimu bifuuka mikisa sitani tumukubye golo takyadda mukutugira biroto manye saine menya mitima abantu bakuzatima nze gwe nayagala we yankyawa sibakwita yesu nali mwede kati nasigaza mirembe awali mukama ndi lwazi manya bulamu bwo bwe businga byona kebenga fulemu yo eringene yange sekyawa lwa bulema ndinakyo ne mukama nkwesa bikulu sekyawa lwa bulema ndinakyo ze mukama nkwesa binene manya bulamu bwo bwe businga byona kebenga fulemu yo eringene yange sekyawa lwa bulema ndinakyo ne mukama nkwesa bikulu sekyawa lwa bulema ndinakyo ze mukama nkwesa binene